mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Mbasuhuze abakunzi n'abanywanyi ba radio Ijwi rya Amerika aho muri hose mutwumva, haba kuri radio, kuri internet ni mudasobwa, kuri telefone zanyu aho muri, ndavugaho iwanyu, aho mugenda, aho mukora sporo, mwese turabasuhuje hano i Washington kuri mikro, muri kumwe nanjye Etienne Karekezi, n'ikiganiro muri sanga kuwa gatandatu ubusanzwe tubaha ijambo. Uyu munsi rero ijambo ni ryanyu mu kiganiro muri sanga. Ikiganiro cy'umunsi rero nk'uko nabivugaga mu kanya, ni umwanya tubaha ijambo kuri wa gatandatu isa kumi, abari mu karere k'ibiyaga bigari muri Afurika y'Uburasirazuba n'hirya no hino ku isi. Uyu munsi urebye nta mutumirwa, ahubwo umutumirwa ni mwebwe abakunzi n'abanywanyi ba radio Ijwi rya Amerika aho muri hose tubaha ijambo. Aho iwanyu icyo isa makuru yabaye iwanyu ngo mu cyumweru ni ayahe? Uyu munsi habaye iki? Ese muri cyumweru cyose kirangiye, ikigwa mwabonye mu byo mwakoze, mu byo mwumvise cyane kuri Radio rya Amerika, mu biganiro byacu binyuranye bya muri isa kuri Radio rya Amerika no mu bindi biganiro, icyabanyuze ni iki? Ese kitabanyuze ni ikihe? Isomo mwatubwira ni irihe? Ikigwa ni ikihe? Muri umwanya rero muri isanga uyu munsi turabaha ijambo, mwinegure ariko natwe mutunegure muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Nimwiheze rero Radio Ijwi rya Amerika, uyu munsi ni yanyu kiganiro muri sanga ku Ijwi rya Amerika. Ariko kandi iki kiganiro busanzwe ni buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru, kuva kugera ku wa gatanu busanzwe tuba dufite umutumirwa akaza akabaganirira. Mbibutse ni saa kumi kugera saa kumi n'imwe. Icyo tumaze kubona muri iyi minsi ni uko mwitabira gahunda zacu muri benshi cyane, rimwe na rimwe ntitubasha no kubaha ijambo ngo bishoboke, ariko kandi twizeye ko nabo tudaha ijambo uwo munsi mutwumva, mutwihanganira. Icy'ingenzi kandi mutega amatwi abanywanyi bacu, ari abatelefona, abatanga ibyumviro binyuranye, abasesengura tuba twazanye, cyangwa se n'abandi bose batanga impanuro mu buryo bunyuranye. Bose kandi mwese kandi turabakunda kuri Radio Ijwi rya Amerika. Nk'ubu nimero ya mbere uyu munsi tubonye Gilbert uri uwa mbere.
Ndabaramukije.
Nagashya ubaye uwa mbere uyu munsi.
No kuri murakoze.
Minura agaciro rwose Gilbert, uri hehe?
Minisaga cya Bujumbura mu Burundi.
I Bujumbura mu Burundi rero twavugaga icyabaye umunsi aho mutuye cyangwa se mu cyumweru. I Bujumbura umunsi habaye iki?
Bo I Bujumbura n'utwesha gushyigize Bujumbura ahifashe neza, hari amahoro, umutekano urahari, urujya n'uruza mu mabarabara rurahari. Ukuri nashaka kuvuga muri rusange igihugu cy'u Burundi kimwe umutekano. Sashaka guhamagarira abari mu nkambi z'impunzi mu Rwanda, muri Tanzania, muri Uganda, muri Congo, utahuka baze twubake igihugu cy'u Burundi kimwe umutekano. Nukuri ibintu bimeze neza.
Ye, ndagushimiye. None ko ntacyo zuguye ku nama yakoreshejwe n'umuyobozi wo mu gisagara cya Bujumbura, Fred Mbonimpa?
Hello.
Yego ndakumva Cedric Gilbert ni Gilbert. Ntacyo tubwiye kubijyanye n'inama cyangwa n'imyireko yakoreshwe n'umuyobozi w'igisagara cya Bujumbura Fredy Mbonima.
Yego nige se kuma kwa rugendo rwatunganijwe na Fredy Mbonima yuko ariho byo bari ko kwiyamiriza byashyizwe n'umuntu w'umuzungu ari hiyo yashyikirije ko agatera akazi nta muntu kifashe nabi mu Burundi.
None Gilbert ariko reka guca mu ijambo gatoya, ntacyo wari utubwiye, watubwiye ko ari ibisanzwe gusa kandi hari amakuru menshi wamujye gusangira abatwumva buri munsi.
Oya, nta makuru ubu bamfise yo gushyikiriza mugabo, kino nshaka gushyikiriza gusa nuko mbona umutekano uhari.
Nayo ni ingingo ikomeye, abakumva impunzi z'Abarundi bwiye aho ziri hose baratwumva mu nkambi zinyuranye. Hari inkambi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo, twavuga inkambi ya Mahama mu Burasirazuba bw'u Rwanda, twavuga Nyarugusu, Mutenderi, Nduta n'izindi muri Tanzania, ndetse na Kivari muri Uganda, n'ahari ntabwo twaharanduraho ngo twarangize. Ariko aho bari Abarundi bahunze igihugu n'abari imbere mu gihugu bari mu nkambi z'abavuye mu byabo imbere mu gihugu barakumva, ndizera ko ubutumwa bwawe bwumvikana.
Nukuri nibatahuke hameze neza cyane, twe tuhari nukuri turatembera tugatahama inwe z'ijoro nta na kimwe tuba nukuri hameze neza.
Ni byiza cyane, ndagushimiye cyane Gilbert, urakoze cyane. Ni ikiganiro muri Isanga. Kuri telefone dufite kandi Cedric, ndagusuhuje. Cedric, uratwumva neza?
Ndabumva neza ariko ndagira ahantu mu rwamo rw'imodoka, sinzi ko munyumva.
Ndakumva, tubwira aho uri n'icyo ugira ngo udushyikirize ahubwo.
Yego, nagize mwiriwe kwanza ubwa mbere ama mbereye aye mu Buganda hirya gatonya aho bita Entebbe.
Ndahabona Cedric, ntabwo ni hafi cyane, ariko indege ziragenda, imodoka ni nyinshi, ahubwo nibuze no kwiruka wagenda n'amaguru.
Nicyo gituma ndi muri jambo ndabumva, ariko sinzi ko nibaza ko amajwi adasohoka neza, ariko njye ndabumva. Ariko
nanjye ndakumva ko meza Cedric, ndakumva nta kibazo.
Yego, ama iyo cyo nagomba kuvuga ko byerekeranye n'uyu mwigisha w'umwarimu yigisha mu mashuri yisumbuye Gitega.
Yego,
ari amakuru batanze avuga yuko yatemaguye uwo yari atwaye inda.
Yego,
mpavuga nti iyo ni inyifato mbi cyane yo kwiyamiriza, aho umuntu w'umurezi w'umubyeyi yari ajejwe gukingira urwo rwaruka akaba ariwe akora ibintu nk'ibyo.
Ndakumva rwose Cedric.
Yego, nkasaba by'umwihariko ubutungane ko bamurondera amaboko amuhana, kugira ngo n'abafite ako kandi gatima ntibacuruse agatima ko gukora ibintu nk'ibyo. Ni ibara rirateye ubwoba.
Ndakumva rwose, turakumva kuri rya Amerika.
Yego, kabiri nagomba mere nk'ushimira uyu muvukanyi yagiye kuvuga.
Yego,
yego, aragize neza ko atanze umucyo ko mu Burundi ari sawa ari nyabagendwa ko impunzi zotahuka. Icyo cyumviro nanjye ndagishyigikiye, ndakimushimiye.
Yego,
ariko nkaca nsaba abarongozi ko nabo bofate akanya bakasubira bakararika abene wacu bari mu bindi bihugu bahunze, bagatahuka kubaka igihugu cyacu neza atawangura.
Ndagushimiye cyane rero Cedric, ni ijambo tuguhaye mu kiganiro muri Isanga
muri
Amerika. Antebe ntago ariko nibyo uravuga mu kanya, ushobora kuva Antebe ukagera i Bujumbura n'amaguru Cedric. Turagushimiye rero Cedric, twakumvaga uri Entebbe mu gihugu cya Uganda. Turakomeza mu kiganiro muri Isanga, dufite ku murongo wa telefone Marius, uranyumva neza? Marius, turumvikana kuri telefone, nizeye kunyumva?
Yego, ndakumva cyane.
Uranyumva cyane, ndakumva nta kibazo, guma kuri telefone rwose Marius. Uhereye he ngo tubwire ni ibitekerezo byawe cyangwa se ikibazo waba ufite cyangwa se amakuru dufitiye muri uyu mwanya?
Ndiba hano gisagara cya Bujumbura, mbanje gutanga mwiriwe twamwe nibo tubikijyamerika nawe ntimukiriye.
Ariko ihangane Marius, ufite radio inyuma yawe irimo gusubiramo ibyo tuvuga, wayishyira hasi ukagabanya?
gutanga muri iyo filime cyangwa muri bya Amerika n'umugabo w'umunsi makuru mu biganiro bya buri munsi
yikomera cyane
ibo na ariko gusikiza icyumviro cyanjye cyatuye kubyara bibaye ngaha mu gihugu cyacu
yego
aha mu gisagara cya Bujumbura ibyo inzu y'igorofa yahitanye abantu habo hariho n'ahantu umusozi wahombokeye ku bantu mpoja imiryango yabuze hama nahise nakomera gusikiza icyumviro cy'ibintu byose nabari mu gisagara ngaha cya Bujumbura aho abantu bisabika bagira barabiyamiriza ibya gisegeranyo abajya banywa abajya akoze ibitamu mpuzamakungu oni
niko Marius reka nkwakire gatoya kubera ko ayo makuru twarayavuze ejo n'uyu munsi mu gitondo kare kare cyane bakuru yacu ibyo uvuga ni byabereye mu Buterere no mu Gasenyo ngaho ni muri Bujumbura kubera imvura n'inkangu zahanutse zigahitana abantu kugeza n'ubu ntabwo turamenya neza imibare y'abantu bapfiriyemo ariko mu kanya gato ni ukurikira ijwi rya Amerika uraza kumva turagezaho amakuru ajyanye n'ibyabereye mu Buterere ndetse n'iyo myiyerekano cyangwa se urugendo rwabereye i Bujumbura mu Burundi mu kanya gato uraza kubaha amakuru arambuye kandi asobanutse wowe wari mu rugendo rwabereye i Bujumbura
bo ego na hakise numva majamba havugirwa n'abategetsi batandukanye uwo numva ngiye kubwanjye ni umumenya gikuru ari cyo kubanza kuyiga mbeni kubera isi bajya abantu bakeze kugereza nka kigi mbega nibyo kuko kubera abanyagihugu turi ngaha turabibona ukabona igihugu uko nikimeze by'ukuri mu Burundi ugiye kureba nta muntu yavuga yuko iminsi yafatanye gusa ikintu gihari ni uko cyabuze ugasanga umuntu ibyo umuntu agize ikibazo kinini cyangwa ikibazo na mugenzi we usanga bifata intumbero ya politiki mugabo kwari intumbero ya politiki muri make igiye kurebera rero ikibazo cyo mu Burundi agiha intumbero mbona kuvuga ni cyari yo kuko bashaka kugikomeza cyane kuruta uko twabaruri tuhabaye kubibona ni kuri ibyo bari kureba harabayeho amayirase ngaha mu gisagara cya Bujumbura hari hapfo igihe cyari kirangiye rero muri ibyo byose
yego nibyo Marius ndako uranyumva neza Marius uranyumva neza ku murongo wa telefone ndabona uducitse gato cyangwa se uracyariho ntago mbizi neza ariko mwijwi ntago nkumva Marius gusa nibutsa abakomeje kutwumva ko mukurikira radio ya Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ni ikiganiro muri sanga ni kuwa gatandatu nkuko bisanzwe akarusho k'uyu munsi ubudasa bw'uyu munsi ku yindi minsi iki kiganiro nuko uyu munsi ntago tuba twatumiye umuntu wihariye w'umutumirwa kugira ngo abaganirire ahubwo abatumirwa ni mwebwe icyo twifuza hano nuko ibitekerezo byanyu ibyumviro byanyu mutabigumana aho mwabiha mwabisangira n'abandi mukinigura mukavuga ikibari ku mutima mukaganira n'abatwumva buri munsi mu kiganiro nk'iki kubera ko kenshi hari igihe bavuga ko babuze aho bavugira twe rero tubaha urubuga kugira ngo muganire n'abatwumva Marius turakubuze ariko nta kibazo mba nkubaje ikindi kibazo ariko noneho muri uyu mwanya dufite Daniel hano aho kuri technique n'umutekinisiye dufite yitwa Daniel Daniel tubonye ba Daniel babiri ubwo Daniel uri hehe Daniel uranyumva neza
eh ndakumva
uhereye Daniel
yewe ndi mu Rwanda
mu Rwanda mu kahe karere
njyewe kubera nkunda gutanga ibitekerezo leta itishimira ntabwo nkunda kuvuga aho mperereye cyane
njye ariko leta nawe uvuze muri rusange burya leta reka tubisubiremo Perezida Paul Kagame mu minsi yashize yavuze ko yishimira ko abanyarwanda bose batanga ibitekerezo none nawe nubwo leta yaba bitayinyura cyane ariko Perezida avuga ko mwabitanga mu bikumvikana nibura bikumvikana
byo birumvikana ariko buriya bashobora uko wabyumva abo bafatanyije kuyobora tuko babyumva bashobora gukora ibinyuranyije nabo bakaba ba bitiranye bakaba ukaba bizira kandi wewe ndatari kwa bitekereza
nta kibazo reka tubisangire nta kibazo
noneho Ne ndashaka kuvuga ku kibazo cy'abayobozi hano mu Rwanda.
Uravuga abayobozi b'inzego.
Abayobozi bo mu nzego zose uhereye ku turere, ba gitifu umuyenge, abaminisitiri, abadepute. Njye mfite ikibazo.
Ariko ndumva ukuyemo perezida.
Perezida we namukuyemo.
Okay, nta kibazo.
Impamvu ndakubwira impamvu namukuyemo. Njyewe hari ibintu abo bayobozi bose navuze bakora. Hari iyo habaye inama ejo y'ejo bundi urabona inama y'umushyikirano w'abayobozi kandi ni ibintu biba inshuro nyinshi cyane kenshi cyane habaye inama y'umushyikirano ibi navuze nibwo bahita babishyira mu bikorwa noneho nkajya nibaze se abayobozi bacu bazajya badukorera ibyi ibintu bashinzwe ari uko perezida yabivuze ubwabo ntabwo bashaka kwibwiriza ngo babikore ese perezida atariho adahari ntabwo u Rwanda rwarwana ntabwo rwayoborwa neza icyo ni ikibazo njya nibaza noneho reka mvuge rero kuri iyo gahunda wenda nk'ubu mu mushyikirano yavuze ibintu byinshi gahunda nyinshi ariko avuga ibyama y'isuku kuvoma se yavuga ibintu by'isuku mu ngo mu baturage hari ikintu cy'ihohoterwa cyabayeho hano mu mujyi wa Kigali hari ahantu bageze gutya bakajya bajya mu ngo basanga tuwarete itameze neza bagafata sudire bakayishyira kuri serire ku rugi bagakinga noneho ntibatitaye ku murwayi uri mu nzu batitaye ku munyeshuri wagiye kwiga ukibaza se uwo mwana wagiye kwiga ararya ate uwo murwayi uri mu nzu ararya ate noneho umuturage yagira gutya abona umwana wanda agiye kwicwa n'inzara bamukingiranye bashyizeho sudire ku rugi noneho sudire yayikuraho abeza ugahita bamujyana ku murenge bakamufunga urumva ibyo niyo hohoterwa ryabayeho kubera perezida yavuze ibintu by'amasuku ikindi cya kabiri mbona cy'ingaruka muri ibyo bintu perezida yavuze bakabishyikira ingufu zidasanzwe kandi bakomeje kugenda buke buke hari ikintu cyo kuvuga ngo abaturage ntibakararane n'ihene iki nacyo kimwe kiraba ikibazo abaturage hari umuturage wo mu cyaro hari ubuzura bwinshi bw'amatungo umuturage ararana n'ihene mu nzu kubera ko nta kera bafite nta n'ubushobozi afite bwo kubaka ikiraro akayizikira mu nzu akarana nazo ariko nawe hari gahunda ihari yuko ngo bagomba kuzigurisha udafite ubushobozi bwo kubaka ikiraro hanze bakazigurisha none abaturage bafite ikibazo ihene yaguraga ibihumbi 25 barimo barayiziteza cyamunara ku bihumbi 10 aravuga icyo kugira ngo abajura bayibe impombe byose reka nemere mfate 10 cyangwa 5 ni ukuvuga ngo hazabaho ingaruka mu minsi y'imbere y'ikibazo cy'inyama zizabura ugasanga ku isoko ryabuze nyamara abaturage nabwo byatazanye imbere ugasanga barahomba ikintu ndimo kuvuga gutekereza njyewe abayobozi badufashe niyo kujya bashyiramo ibintu ingufu zidasanzwe ariko noneho bajye babikora aho kugira ngo bagendere ku mabwiriza ya perezida nabo ubwabo bajya bakora inshingano bashinzwe batagombye kubwirizwa sinzi niba Kagame atariho niba tutazabona ubuyobozi bwiza rwose abaturage barimo muri iyi minsi bufite ikibazo cy'amatungo umuturage udafite ubushobozi bw'ikiraro inkene yamufashaga intama inkoko ariko ibyo byose ni ikibazo gihari hano mu baturage ndetse gifite ingufu zidasanzwe ubwo rero ikintu yisabiraga abayobozi ni uko bajya bakora ibintu inshingano zabo ariko nanone niba umuturage adafite ubushobozi bwo kubaka ikiraro kandi ari rubanda gupfa izamutungaga bagakwiye kumuha ubufasha bwo kubaka ikiraro amatungo azajyamo ariko batavuga ngo umuntu asigare hehe niba yari afite agahene mu runwa nka dutatu ngo nafate ijyane ngo kubera nanone ko mu nzu nta bushobozi afite bwo kubaka ikiraro byo kugishyiramo urebye n'ibibazo byose biba bihari ariko nitabira abayobozi bikosore byo kujya bakora ibintu ari uko perezida yavuze
ariko
perezida adahari ntabwo u Rwanda rwaba u Rwanda
niko Daniyeli ndagushimiye cyane iki kintu igitekerezo cyumvikana gusa ibintu uvuze by'uko abayobozi b'inzego z'ibanze bashobora kuza bagafunga serire bagashyiraho bakadoma ku buryo umuntu atafungura
sudire neza sudire bagafatana kugira ngo utabone uko ukingura bashyize ingufu babona wayica cyangwa ukanafungura
aho uvuga sudire nayo yahinduzi ndayibona aho uvuga ni mu Rwanda cyangwa uri ahandi hantu wowe
umva ni mu Rwanda noneho Kimisagara niba ujya uhaza cyangwa ujya uhumva
oya ndahabona Kimisagara umujyi wose ndawuzi ndawubona uravuga mu murwa mukuru w'u Rwanda i Kigali
ni Kigali mu Rwanda rwose
nta nubwo uvuga mu giturage cyo mu rutumva ingoma kure cyane
reka ni mu mujyi rwose
uko biri kose ni igitekerezo cyumvikana kandi nkuko wabivugaga sinavuga ko abayobozi batacyumva
kandi
ariko hina amagambo cyane kubera ko naguhaye ijambo
reka nyahine hari ikindi kibazo gihari hari ukuntu barimo kuza bakaza saa kumi z'ijoro abanyerondo ngo bashinzwe umutekano bagakomangira abantu nijoro saa kumi tekereza kuba waryamye wivire ku kazi unaniwe abantu bakakurazira ejo bundi baraje umusaza bamugendana nijoro ngo nishyuye umutekano urumva babatwara ku ngufu bamwambika inkweto hanze ku muryango bafata imyenda bayimusoreye hanze bamubuza kwinjira mu nzu reba kuba ufite urugo rwawe uri umuntu w'umusaza bakagusura mu nzu bakakwambika inkweto hanze n'imyenda hanze n'injoro musaba kumeza injoro ngo namutange umutekano ese baze ku manywa ntabwo bamubona hari uwo yakikiye se gufata umuntu nk'igisambo bashyira igisambo n'igisambo ntabwo gitwarwa gutyo ku muntu uvuze ngo nishyure umutekano kandi uwo musaza avuga ngo n'impamvu akigeza yatanga iyo minsi ni uko abasaza batemerewe kuri irondo ubwo rero ni ikibazo gikomeye ngo rekane n'amagambo murakoze cyane
urakoze cyane rwose Daniel n'ubutatu zaguha ijambo ni ibitekerezo byumvikana gusa nk'uko bivuze ubundi u Rwanda ku kibazo cy'umutekano rwose rushyirwa mu bihugu cyangwa cyane cyane Kigali kirwa mu bihugu bifite umutekano mu mijyi ahantu bafite umutekano urambuye urete Kigali no mu yindi mijyi isanzwe ni wajya no muri Huye wajya Rubavu wajya n'ahandi hose muri za Muhanga ntabwo byumvikana ko umuntu yazakomangira undi saa cyenda saa kumi z'ijoro nta mpamvu n'imwe yumvikana ikurikira amategeko aje kugira ngo uzamukangure amuze umutekano we ntabwo byumvikana ye ndagushimiye cyane ubu dufite abantu benshi cyane ba telefone no ku bantu bakurikira turahawa iminota mike cyane cyangwa se umunota umwe gusa kuri telefone dufite Leon Cargo uratwumva
ndamwumva cyane muragumye niyo ku ishuri rya Amerika
turakomeye cyane ku izina ryawe ntabwo risanzwe ni ubudasa budasanzwe
oya izina ryanjye riranasanzwe na cyane je nitwa Leon Cargo niyo niryo nyene ntabwo harimo no guhishira cyangwa gushidikanya yuko atari icyo
ikaze rero ku ishuri rya Amerika
ego murakoze nongereke ndamutsa n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bari ku maradiyo yabo hanyuma cyo nashaka ngire ko nk'igitekerezo na cyane cyane ku makuru yagiye avugwa ngaha ku ijwi rya Amerika amakuru yagiye avugwa na cyane cyane ngaha mu Burundi dufatiye muri politike turavyeho umunyapolitike atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ubwo ngaha ibujumbura usanga bagiye kumushaka ubonireho sigenda ku mana cyo umunyagihugu muto yitwa turabona yuko atari ibintu byiza cyane kandi atari n'ingendo yo gushidikira tukabona yuko iyo ngendo twoyiyamiriza kujya gusaka nabwo usanga ari bisanzwe kujya gusaka nka rero sigenda ku mana tuzi muri politiki si ibintu bibereye kuri leta ivuga yuko ishyigikira demokarasi nacyo gituma twebwe dusaba yuko leta ibi bintu byo kugenda igenda gusaka cyangwa gutoteza abo batavuga rumwe yobanza ikaba igira indahiro kugira ngo turabe yuko dutsindataza demokarasi ngaha mu gihugu cy'u Burundi hanyuma ku kintu nko ku makuru nashaka gusa nayo nyine ntavuriyamiriza nashaka kwiyamiriza ibi bintu byo gufata abanyagihugu babagira ikintu kwita nk'igikingirizo ngo bagiye kwiyamiriza ku ngingo runaka iba ya bayafashwe nawo ni cyangwa babize ku Burundi ibi bintu turabona abanyagihugu badutwara ngo ni kubera tuba tubishaka ariko ni kubera igitsure ngo tugere kubiyamiriza ni kubera iki batinya ahubwo nibagende bavugane na ONU bareke kuza baradukwegera nkatwe abanyagihugu ngo tse ngaha mujye mu mabarabara nta muntu n'umwe abibashimira cyangwa aba yabatumye aho rero twe tuvuga yuko mu munyagihugu ngaha mu Burundi ibi bintu tutabishima na gatoyi ari nacyo gituma dusaba leta kwikebuka urakoze ngaho ku ishuri rya Amerika
turagushimiye cyane rero Leon Cargo ku bitekerezo duhaye ni ibintu byumvikana ikiza ni uko kuri radiyo rya Amerika abatwumva ni benshi haba kuri radiyo kuri mudasobwa no kuvuga kuri interineti bakoresheje mudasobwa cyangwa se no kuri telefone kuba zifite bashobora kuba batwumva ibitekerezo byanyu bigera kure cyane si mu Burundi gusa si mu Rwanda byambuka Afurika yose byambuka isi yose byumvikana uwo mwanya ku isogunda mu bivuzeho anaho kandi twizera ko ari abayobozi b'inzego zinyuranye ari abategetsi abanyagihugu abaturage basanzwe navuga n'abaturage bari mu giturage ku mitumba mu giturage hariya na FM nyinshi zitagera ariko abenshi baratwumva kubera ibyuma na tekinoloji igezweho ikoreshwa kugira ngo abantu babashe kumva radio aho bari hose ibyumviro byanyu birumvikana niyo mpamvu twifuza ko mwabisangira n'abatwumva buri munsi mu bitekerezo mu magambo atandukanye yandi haba kuri radio ariko kandi hari n'abagize ibitekerezo byabo bakoresheje umuziki niyo mpamvu uyu mwanya reka tubakaze kigatoya indirimbo ni hejuru ubwo ni inde ni kamanzi
uiteko kuri kungoma wambayi chubahiro uri hejuru ya mahanga indimi zose zo misi uwite kuri kungoma wambayi chubahiro uri hejuru ya mahanga indimi zose zo misi
karirimbo ka Gabi Kamanzi n'umunyarwanda kazi rero akaririmbo hejuru nkuko navugaga mu kanya rero ibitekerezo byanyu mu bitambutsa mu buryo bunyuranye harabitambutsa mu buryo nk'ubu kuri radio harabandika ibitabo harabitangaza mu itangazamakuru mu buryo bwanditse ariko kandi n'indirimbo nk'iyi nayo birimo ibitekerezo ibyiyumviro kandi byumvikana cyane ko indirimbo nk'izi zirakinwa inshuro nyinshi hari n'abatambutse ibitekerezo byabo mu buryo bunyuranye navuga nka siporo navuga se mu nk'uko batubwiraga mu kanya ko i Bujumbura mu Burundi ko habaye imyerekano imyereko n'imyigaragambyo cyangwa se n'urugendo nabwo ni uburyo gutambutsa ibitekerezo icy'ingenzi ni uko wowe aho uri hose wowe icyo warimo gukora cyose cyane kuri radio ushobora kumvikanisha igitekerezo cyawe icyumviro cyawe nta nkomyi nta no kubangamiye bisaba gusa ko uba ufite ubushake bwo gusangira n'abandi icyo utekereza. Turakomeza rero ni ikiganiro muri Sanga kuri Radio Amerika. Uyu munsi ni kuwa gatandatu, nta mutumirwa twabazaniye, ahubwo wowe aho uri hose ni wowe mutumirwa. Turakomeza.
Nzuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi ry'Amerika. Mu biganiro byacu umuntu arese kudukurikirana kuri FM, mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320, kilohertz 15,765, na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mutwumvira kuri kilohertz 15,180, na kilohertz 13,630. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mudukurikirana kuri kilohertz 15,460, na kilohertz 17,530. Radio Ijwi ry'Amerika, radio yanyu.
Radio Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu umunsi ku wundi. Nibutsa ko mutwumva muri programu zitandukanye, cyane mpereye kuri ikiganiro muri Sanga mwumva buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu. Isaha ni saa 10 kugera saa 11, isaa 10 n'ebyiri tubagezaho amakuru cyane yibanda ku makuru y'akarere, amakuru yo mu ntara cyane no mu gihugu, amakuru yo muri Afrika bega bigari, amakuru ya Afrika y'Uburasirazuba. Naho isamana n'igice ni kuva kwa mbere ku gatanu tubagezaho amakuru arambuye, amakuru yaguye yo ku isi hirya no hino. Mbararikiye mu gitondo cyo ku cyumweru, ikiganiro dusangira ijambo nacyo ni ikiganiro tubahamo urubuga ku buryo burambuye. Ariko kandi mu biganiro byacu kenshi twifuza guha ijambo mwebwe aho muri hose. Reka tubaze duha ijambo uyu Gabin. Ni Gabin uri kuri telefone, twumva Gabin.
Ndabumva cyane Ijwi ry'Amerika, murakoze.
Urakoze nawe
ahubwo wandinze
ikaze. Twishimira ko mu telefone kugira ngo musangire ibitekerezo byanyu n'abandi batwumva mu buryo bunyuranye. Komera cyane Gabin.
Turashima Imana.
Gabin uratwumva?
Nkuko ndabumva neza, nkuko nawe maze kubivuganitwa Gabe wandinze, ndi mu Rwanda mu karere ka Musanze ahantu yitwa mu Byangabo.
Mu Byangabo ndabona rwose.
Tubashimiye aka kanya mwamwaduha Ijwi ry'Amerika kugira ngo tubabwire amakuru yacu. By'umwihariko mu Rwanda tumeze neza, turitegura kwakira inama ya Afurika yunze ubumwe ejo bundi kwa gatatu 21 z'uku kwezi, aho bazaba bavuga ku bintu binyuranye, ari ubuhahiranire, ari ubucuruzi, ari ingendo zo mu kirere n'ibindi. Urumva ko mu Rwanda tumeze neza, kandi ikigaragara cyo nuko igihugu cyacu umukuru wacu Paul Kagame agenda giteza imbere mu nzego zitandukanye nk'uko biba bigaragara.
None se niko Gabin, ibyo nibera aho ngaho mu Byangabo cyangwa uratubwira amakuru ku buryo bwa rusange?
Ndimo ndababwira amakuru ku buryo bwa rusange, kuko nubwo ndi mu Byangabo ariko ndi umunyarwanda.
Tubwire mu Byangabo ahubwo mwejeje ibirayi
mu Byangabo? Imvura iragwa, ibirayi birahari, nta kibazo urebye, nta kibazo na kimwe tumeze neza.
Ikiro nangahe aho Gabin?
Ikiro ni za 60.
Ndi none abahinzi b'ibirayi bifashe bate? Mu minsi ishize twatangazaga inkuru zitandukanye zivuga ko abahinzi b'ibirayi bafite ibibazo binyuranye, cyane cyane bitewe n'uburyo bahinga, mu gusaba bigateza ikibazo, kugurisha bigateza ikibazo, bagurisha bagahomba. Uwo ubona bifashe bite? Uratubwira indi nkuru itandukanye.
Urebye wenda kubera ko ari ni njyewe munze kuba ndi mu bintu bijyanye n'amasomo, kuko ndi umunyeshuri wa kaminuza.
Niyo mpamvu yego.
Niyo mpamvu usanga mba nibanze ku yandi makuru yandi anyuranye, kubera ko ahanini mba ndi apudeti ku bindi ku bintu binyuranye.
Birumvikana cyane Gabin, birumvikana cyane. Ariko nawe uriga kaminuza, ni byiza, ariko ni ngombwa ko ureba hirya no hino aho wiga, aho utuye, ukareba uko ibintu byifashe. icyo kibazo cy'ibirayi ukurikira radio y'Amerika twakivuzeho cyane mu buryo bunyuranye ahubwo uza kuri kibutazatu uko byifashe.
Cyakoze nagerageje gukurikira amakuru ku byerekeye n'ibirayi hari habaye inama yabuze minisiteri y'ubucuruzi
Gabe ayo makuru twaratangaje ahubwo wowe uzakurikire ubutaza tubwire uti dore uko byifashe ku buryo bwumvikana ayo makuru twaratangaje rwose ntugire ikibazo niyo nama uvuze y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe izaba cyumwe gitaye kabera i Kigali mu Rwanda birumvikana ni inama idasanzwe y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe izabera ikibazo cyo gusinya ari amasezerano y'ubuhahirane ku mugabane wa Afurika mu bihugu bya Afurika ahubwo ubutaha kubera ko iga kaminuza uzakurikira neza urebe icyo bishobora kuzafasha ku bukungu bw'ibihugu bya Afurika. Reka nguhe umukoro rwose
y'umuryango Afurika yunze ubumwe.
Reka nguhe umukoro ubutaha uzaza telefone wowe uzakurikira uvuga uti ari amasezerano yasinywe dore icyo ashobora kuzafasha ku bukungu bw'ibihugu bya Afurika ku muturage utuye mu byangabo dore icyo bizabumariza. Iyo ni dovuwa rwose ni homoke nguhaye
nzabakurikiranira kandi bijya Amerika dukunda ko muduha umwanya tugatanga ibitekerezo byacu kandi dukora ko mugenda mukora ubuvugizi abantu bo mu biyaga bigari mu buryo butandukanye mu kintu tubashimira nka radio yacu.
Ariko Gabe ngo haye umukoro ngo haye homework dovuwa uzadukorera ku butaha kwa gatandatu tuzagushaka rwose ukuri sesengura nk'umuntu wa kaminuza utubwire uti iriya nama y'amasezerano yo guhahirana ku mugabane wa Afurika dore icyo bizamarira umuturage wa hano mu byangabo ushobora no kwandikaho igitabo ukakibonera diplome rwose
ahubwo
ndari kwibi
mbere yuko wenda mundekura ni ukuvuga ngo halo
ndakumva
nukuvuga ngo njyewe ubundi kaminuza nayirangije uyu munsi kuko uyu munsi nambariye nsanzwe hariya muri inesiro yongera niba iyo kaminuza mu yindi
ndayibura ho congratulations Gabin
twambaye uyu munsi rwose iyo homework mpaye ndemeye nzayikora kandi ndumva ubumenyi mfite bunyemera kugira comment nziza nashyiraho kandi buri wese yakumva ko hari ikintu gifatika kirimo.
Turagushimiye cyane ni Gabe yarangije kaminuza uyu munsi turamushimiye kimwe n'abandi bose bambariye kaminuza uyu munsi murangiza ayo madiplome arashashagirana murayashima murayakunze ariko twizeye ko mwayakoresha mushingiye ku byo mwize aho muri kaminuza mwese rundi abashimiye kubyiyumvira byanyu n'ibitekerezo byanyu turacyafite kuri telefone. Urakoze Gabe ndagushimiye kandi ubwo ibyishimo ni byawe n'umuryango wawe rwose urakoze cyane. Kuri telefone kandi dufite Diomede twihute Diomede
ego biriwe neza ikiri karekezi
urakomeye cyane Diomede ikaze kandi
aya nakamarariye mukafashe mugabo
ndiko ko imani zawe fata makira. Uyu rwose Amerika marari yawe yahita igenda nka nyombere. Ntugire ikibazo.
Yego. Ego nkundi mande ndamuse abarundi n'abarundi kazi ariko arumbiza ifiga Amerika.
Yego.
Ariko arumbiza ifiga Amerika bose bari batandukanye mu bihugu byose biri ngaha hanze.
Turakumva.
Alo.
Yego turakumva komeza.
Ego na sababu ni kwa hivyo kwa chuo hani cha kupuga kumwongo iita Nigeria asema sengi sio iiti rima na kwa Nigeria atasema jari iiti rima na kwa imana urazi katolika fari ari yume aiiti la katolika ya kavi sikali yuko Nigeria yu auko habari kwa barabu yuka kwa habari kwa barabu kufikira mwesu ya mwurundi yuko ereka rika rahendwa ariko bariko abo bantu ariko arakurikira ariko aramukurikira arabahenda ubwo imana dusenga gatolika niyo kiyi gatolika niyo ya mbere dusenga ariyo ya mbere kuko kiyi gatolika kiyi niyo ya mbere kuko na gatolika ziri mu Burundi ka cyane ni sayuko zoyayo hagarika kuzaya twa abantu inzoya n'abana bamwe areba abahetse abagabo babo abagore ugasanga ariko batwara mu bintu bitagira n'ibiza ariko ubihagarika rwose.
Ndagushimiye cyane Diomede gusa uretse gatoya iyo ngingo ariko ntabwo nyitindaho cyane kubera ko ukwemera ko umuntu ukora akomeye cyane ntabwo tubijyaho impaka
kiyerekakizi bijya nta muntu ashinga imana zibiri urazi ko imana dusenga ari imwe urumva nta gusenga gato gushinga gatolika zibiri zitatu zingahe urumva na kamara amaza ku muhungu atwara abantu b'inzu abana b'inzuya ugasanga ariko arabahenda nihere nkaho muri congo yaraba abapfuye bamwe bamwe bahendwa na dreyi yangu agiye bariko baramukurikira
niko Diomede niba avuga iyo ngingo yo kwemera n'amadini reka twere kugera kuri cyane kubera ko ni ingingo tugiye mu biganiro byayo ntabwo wabona ibisobanuro bihagije wize seminari uretse gato ya Diomede uri padiri uri pastori ubuhanga ubuhinga ufite ku buryo wabasha gusobanura neza icyo umuntu yakoza ubufite hehe ga Diomede
yo ndahano bigisagara cyane kugira mu Burundi uri kiranye kugahoyi kuhinga bandone gahoyi uri kurumbira ikirisite yo andi akabirisite marashize mu ndumu wo nitanga cyane kuri bwo sikirizi ikigani iki cyumviro cyo bane gahuri ya Amerika
yee noneho Diomede ndagushimiye cyane icyumviro cyawe rwose ni cyawe ku giti cyawe cyihariye buretse gato dusangira ijambo ari kwihangana gazuye nturaganira ntabwo nari guharira wenyine naguhaye umwanya uhagije buriya tuzongera tuguhinda ijambo ubutaha nta kibazo zo kuwa gatandatu mu kindi kiganiro uvuze ku bya Zambia twabyumvise nanjye ndagushimiye kuba watelefonira muri Amerika icyumviro cyawe kirumvikana n'icyumviro utanze ryo bavuga nti ikintu cy'ukwemera ku bantu ni ikintu giteza impaka nyinshi ntabwo njya tubigarukeho ariko twakumvise n'abandi bakumvise ubwo turabisangiye reka dukomeze kuri telefone dufite undi mukunzi wa Radio America ni Jonas Jonas aratwumva Jonas uranyumva neza
yego ndabumva gatanu kuri gatanu oya gatanu kuri gatanu
ngingeje kuri gatandatu ndakumva neza uri hehe Jonas
ubu ndi mukayanza
mwifashe mute
Kayanza imeze neza uretse ko ejo ndi mu ndazi Bujumbura Nduga ariho nasanga ujya musozi wa Bumuke ku bantu barimo bakurayo nuvuga twavuga yuko muri rusange mu gihugu ntibyagenze neza kubera icyo kiza nyine mwarabyumvise namwe byaciye bigenda
twarabitangaje ni amakuru twakurikiranye hafi birumvikana ibihe birahindagurika cyane ibihe by'imvura imiyaga imyuzure n'inkangu mu kinyarwanda ko tubyita ni ibihe bihindagurika cyane urebye mu karere ka Afurika yo hagati niyo burasirazuba icyo kibazo cy'imvura nyinshi n'imiyaga n'urubura byahitanye abantu benshi mu kanya kuba twumva turaza kubagezaho amakuru ajyanye n'uko ibyabaye mu buterere mu gisagara cya Bujumbura uko byagenze ndetse n'inyubakwa ifite etaje eshatu zigerekeranye ubwo yatengutse yasandaye ikagwa hasi igahitana abantu umubare nyawo nturamenyekana ariko birumvikana ko tuza kubagezaho amakuru ku buryo burambuye mu kanya gato isa 12 hanyuma Diomede ni Jonas aho mukayanza bifashe yego
urabona ko imvura irimo irasa niyo irigwa neza ahandi hagati mu gihugu ni ukuvuga yuko ubunya bantu bako barateragira bishoboka neza yuko mu minsi iza uyu mwimbi w'impeshi hazavura haboneka umusaruro mwiza
ni inkuru nziza ubwo
yego ni uko murakoze
ndagushimiye kandi suhuza abanyakayanza bose aho bake uri muri iyo komine Jonas
ndi muri vire nyine kuri santre
wowe uri igisagara mbese
yego
nawe ntiworoshye uraguye niko ye nta kibazo ubwo komeza noneho aho mukayanza usuhuze n'abamunywanyi ariko uranga n'iki Jonas inkuba zigatoye uri umusore warashatse ufite umugore ufite abana ndumva abana bakina ngo nyuma gatoya
ndacara umunyeshuri ariko nyine ubu ndi muri centre ville murabizi hamara urusaku yego narimo ndagenda nongera ndaba n'ukuntu ibintu byifashe nyine mu micungara rimwe na rimwe
ni wo ucungira imicungara rose cyangwa
oya narimo ngenda ntembera ndaba nyine ibintu bimeze
ni byiza cyane ubwo utanga tuzi amakuru y'uko byifashe aho mukayanza ndagushimiye cyane kandi wikendi nziza
yego ya twese
n'amasomo meza rero Nibutsa mwe mutwumva ko ni kiganiro muri isanga ku ijwi rya Amerika ni kuwa gatandatu urubuga n'urwanyu mwe batwumva rero kuri telefone dufite undi mukunzi wa radio rya Amerika ni Rurangwa aratwumva neza buri ndabwumva Rurangwa ye ongere ijwi Rurangwa uri hasi cyane rwose za mujwi rya twumve neza
ndabumva cyane rwose ijwi rya Amerika
urasa nk'uvugira mu kimuga uvugira muri FM tukumve neza
wanga ari ikibazo hari cyane so akasindi
cyangwa uri muri squa shyira muri FM gatoya
oya oya ni telefone nta ni radio
nta kibazo se noneho urahagana he igitekerezo cyawe
kayo ndo mu rakirazuba mu Rwanda
mu kahe karere cyangwa kuwe murenge
Murenge wa Mukarange.
Ni Mukarange aho hafi ikayonza.
Eh ikayonza hafi yo mu mugi rwose naho ngaho na indi mpande bagapira ahantu kaye apel ni yo hanze y'igihugu.
Eh ni byiza cyane rwose ninde watsinze umukino.
Eh apel yari imaze kwishyura cyane no kora bari batsindiye hanze.
Yego.
Ariko turategereje mbese ruko birangira ntabwo urarangira ni igice cya mbere.
Nge ni byiza wowe ufani ikipe usanzwe.
Ntabwo nakwanga ikipe y'igihugu cyacu ntabwo ko ndi ku ruhande rw'igihugu
birumvikana naho ubusanzwe mu gihugu hagati
twirwanye akazuba rwose twaze iminsi tubona imvura nyinshi nko mu burasirazuba nkahitwa za Kirehe Nyamugari hasi za Mahama hariya ku Barundi niba ugihumva mu gitondo twaje tubona imodoka zizamuka zihava zisa nabi bavuga ko mu gitondo kavuze
nta kibazo nubwo usuhuza abantu baho imukarangi naho ikayunza wabuke no hakurya ikawangire ni gahini ha mugere hari ikiramuruzi na hari yazagorora bose basuhuze
ezanya wera nyamirama nahana
naho se kuri za muhazi abaturiye hafi bose ubasuhuze kandi ubakangura kumva radio rya Amerika kugira n'ikiziguro hose muri ako gace kose bazenguruke udusuhurize abatwumva buri munsi
oya naho nagera hose mu gihugu burya turumva cyane kuko tuba turi kumwe abantu iyo duhuje ururimi ubundi ururimi rwacu rw'abanyarwanda tubera amahanga iyo tuvuga no gute twumvikana tuba twumva byiza cyane muri aho ngaho natwe mutuhurize u Rwanda rwacu aho bita ngo giteze inyonga mu Rwanda rw'ibihugu atamasimba
ye ndagushimiye cyane rwose ye ukomere cyane kandi kibazo kutwumva gusa ariko kibazo nuko mutwumva n'abandi kwabwa no bagatelefona kuri rya Amerika bagasangira n'abandi ibitekerezo byabo nicyo cyangombwa cyane nuko ibitekerezo bafite inama bagira abandi bazitugezaho bikumvwa n'abandi aho bari hose ku isi urakoze cyane kandi wikene nziza
urakoze cyane mugire ubuzima bwiza abantu
ye ndagushimiye cyane aho rero ni mu karere k'uburasirazuba ku Rwanda mu karere ka Kayonzaho imukarange none reka tuvaho reka tujye mu gihugu cya Malawi dufitiwe naho umukunzi wa radio rya Amerika turambukiranye imipaka yose Egide uranyumva neza
ndabumva neza n'ukuri
aho muri Malawi rwose ndakumva gatandatu kuri gatanu Egide
allo
none ko nkubuze uratwumva neza ubu ngubu
ubu ndabumva
ye tubwire amakuru yaho muri Malawi noneho
hano imarawi ni igihugu kirimo majepo mu majepo ya Afrika niho tuba ariko mu minsi heze nigeze koherezwa kuri WhatsApp n'umuntu ariko muravugano ari Burundi bamwe bari mu za Colorado ni nashatse yuko nanje noba umunywanyi muzi ligano bwije igihugu cya Amerika
ye ubu tuguhaye ijambo rwose
hanyuma ubushize mwari mwatumiye umushinga ntahe wi narabonye mu kirundi cy'abarundi kwa ntafatiro Patrice nifuza igihe mudosura kumutumira nanjye ko munshira ku murongo nanjye nkagira icyo tuvuganye mu byo guteza imbere iri ntarazamo.
Ntacyo rwose nubu wabitubwiza Egide, dushobora kujya kumutumira ariko bishobora kuba atari hafi cyane, gusa niba hari ikintu gito yumva wayishyikiriza kuba twumva muri uyu mwanya, nguhaye tuvuge iminota ibiri, ndumva wabihina rwose.
Sawa, murakoze.
Yego.
Mm.
Nguhaye iminota ibiri tubwire icyo wifuza kugikora tugeza muri uyu mwanya.
Umwanya ntacyo mfise, ahubwo nari nashatse ko umunsi Patrice azoba ari ku murongo, narumvise avuga ibiganiro byiza by'inyuramatwi, nagiye hari ikintu nokongera ko nkumva ko duhuza mu bitekerezo byiwe. Si n'ivyo gusa, ahubwo izoteza imbere akarere kose.
Nibyo kubwira Egide, bitubwira ubungubu twumva ko byifashe, tusogongezeho.
Kwa bijya biganiro asize ko byo guhindura idarapo y'igihugu, najye mva hari, ariko bamwe numvise babigwanya, ariko jye narabyemeye. Bijya avuga ni iby'ukuri, ahubwo bikwiye ababijejwe ko bobyongereza amajwi kwa bijya Patrice avuga.
Ibyo ni ibihe erega bitubwire, niko Egide, icyo twita gusha ku ijambo twumve, wowe icyo wemera ikitemera ni ikihe muri ibyo bintu byo guhindura idarapo?
Byose bijya bya Patrice je ndabyemera, kuko burya butegetsi bwari buhari kwiyeta n'icyombero, bwari ubutegetsi bukinyiza imigwi imwe y'abantu bategetswa gukinyizwa mu gihugu, ariko ntibakinyizwe.
Yego,
nicyo gituma Patrice ivyo avuga ndamufashe inkunga, ahubwo ndamwongereza n'abandi bahubwo n'abatari kavyumve izi nimero ndazitanga baze baratanga ivyumviro.
Ye, ndagushimiye cyane. Aho Egide uri iri Longwe, Egide cyangwa uri muhe mujyi wa Malawi?
Ndi Blantyre i Malawi.
Blantyre, okay. Komera cyane, rero usuhuza n'abarundi n'abanyarwanda bari aho ngaho muri iki gihugu cya Malawi. Turagushimira kandi kuba witabiriye ikiganiro muri Isanga, ubwo no kuwa gatandatu w'igitaha na buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru, guhera isaa kumi kugera saa kumi n'imwe wakwitabira gahunda zacu, ukabwira n'abandi ariko muturanye ngo muri Malawi ko iki kiganiro ari icyabo.
Sawa, murakoze. Nzobikora byinshi, nzobashyira ku murongo, ndabashyira kontakite, tuzoze turaterekanya ibyumviro,
cyane cyane abigeme n'abafasoni. Cyane cyane ntabwo baza
abigeme n'abafasoni biva hariya mwa kariya karere tuvuga runo rurimi rumwe, ntabwo bahari benshi, n'abahari na usanga batagijutse. Nkabijya bitekerezo by'imena ntabyo bushobora.
Niko Egide, uragaciye nawe niko. barabifite ahubwo, barabifite ahubwo ni ukwinda kuta kubimijira ngo turajya ngo turubahe. Nta uri hafi yawe muri aka kanya?
Nta uhari hafi yanjye.
Aha, noneho ubutaha rero uzatuzanire nibura umwe cyangwa babiri. Ibitekerezo barabifite, niyo mpamvu tubatumira kugira ngo rwose babyitabire. Ahubwo nka Egide, simvuga ko ushatse kubimijira ngo, ariko icyo kintu zamuye ntabwo cyumvikana neza. Egide, bafite ibitekerezo mu buryo bwabo, icyo twifuza twebwe nuko babona urubuga rwo kugira ngo babisobanure. Ahubwo nibutse ntubemwe bapfasoni n'abigeme mwese aho muri, nagira ngo mbatumire ku kiganiro cyo kuwa gatanu cya muri Isanga. Icyo kiganiro turaba tukibaharira buri munsi, umunsi ku wundi. Ndabashimiye cyane. Noneho dufite undi mutumire, ahubwo ni umukunzi wa Radio Amerika. Reka tuve muri Malawi tujye noneho muri Turikiya. N'ibintu babwiraga muri Turikiya, Andre, uratwumva neza?
Ndabumva neza cyane.
Uri muhe mujya muri Turikiya, Andre?
Ndi mu mujyi bita Bayburt.
Uwo ntawe wuzi rwose, icyo kiransinze nakubwiza ukuri. Nahagana hehe?
Oya, twamenga twageze kuganira ubuhise, mwari mwatubwiye ko mwatembere mwa karere nyine ku hegereye iyo bita Black Sea.
Aha, yeye ndahibyuka.
Mwarambwiye ko mwagiye Giresun, ni mu karere za Trabzone, ni mu mavire yegeranye na Bayburt.
Yeye, ariko aho haruha rwose ntago harancitse cyangwa harancanse.
Ntakibazo.
Yee, komeza noneho amakuru ya nyuma cyangwa ngaho.
Ni meza, no kuri turashima. Sinza iwanyu namwe.
Indatu ni uko hano harakabeho gakeya, harakanye buhoro, ariko na ku bantu b'abasore nkamwe natwe nta kibazo.
ndibaza mugenda umenyereza ubukebuke naho akanye si mubwambe nika mukyashika sinzi
ye turasaziye aho buri ko umuntu yabyita niko ya tubwire noneho icyumviro cyawe n'igitekerezo cyaho ngaho muri Turkiya yego
ni Turkiya kuzerekeye nko kuri klima bisanzwe iyo umuntu avuye mu Burundi akaza muri Turkiya arakambira cyashikara ubwo kwanyunzugwa n'ubukanye bwaho ko hari amavirus anga risaba sanga bikanye cyane mugabo uko ibihe bigenda bigenda avuga yiadapta amenyereza hama ku buzima nabwo muri Turkiya abanyeshuri benshi tuba muri Turkiya nuko tuba dufise cyo bita gafashanyo abasanga baronka gafashanyo ka leta y'u Burundi andi bakaronka gafashanyo ka leta ya Turkiya hari ibintu ukuntu leta ya Turkiya itanga amabourse agafasha ikintu bita bourse agafashanyo mu Kirundi ku banyeshuri baje kwiga muri Turkiya
ye hari n'abanyarwanda ngo muri Turkiya benshi barahari
barahari hariho n'abaza baje kwirihira ku buryo bwabo nabonye nk'itwo bibagira ego bariga nta kibazo kabisa nta kibazo ntawo ndahura numve ko bafite ikibazo ngaha muri Tunisia
ye noneho Andre tugufashe hafi programme yacu irimo isa nkaho irimo kurangira reka butatwongeye tuguterefone dufite umwanya munini cyane tuguhe ijambo utubwire neza amakuru muri Turkiya ndabigusezeranije sibyo
ego nta kibazo hanyuma tuzovuga ku burebure tuvugane n'ukuntu tuvuge no ku buzima bwaho nyine bugenda
cyane rwose none reka nawe ngo tume rwose nkugira ambasaderi wacu uzadushakire nabigeme n'abafasoni nka babiri
nzagerageza ndaye bishobotse
nuza wenyine ntabwo tuzakwakira rwose sibyo cyane rwose naho ubundi nuza wenyine ntabwo tuzakwakira pe niko bimeze ubu ngubu uje wenyine ntabwo tuzafungura ndagushimiye cyane bose basuhuze kandi
sawa namwe mugira akazi keza
yereka dusoreze kuri uyu Emile amaze akanya ategereje rwose Emile ntabwo twasoza gahunda nta guhaye ijambo tubwire muri make cyane aho uri n'icyumviro cyawe Emile
urakoze cyane manze kuwaramutsa karekezi
yenda gusubira cyane rwose ikaze kandi
mayego umwanya usa n'uwagiye mbanje guhoza imiryango yarayiburiye mu gisagara cya Bujumbura ku mpanuka zabereye ahantu hatandukanye no kuri n'ibintu bibabaye
turifatanije rwose
yego ariko nko ku mpanuka yabereye yatewe n'umusozi iyo nta matohoza manini yakenewe ariko nagomba nisabire abantu babigeje bazokore amatohoza yimbitse ku mpanuka yabereye kigorofa yasenyukiye ku bantu
yego
ama mu kurangiza nagomba nshimire ingingo y'umukuru w'igihugu yo kurekura abanyororo barenga amajyana indwi barekuwe vuba ariko nkasaba ababigeje no kuri barabe abanyororo biyongere ikigiri kinini ya cyane bivanye n'imyaka bafunzwe bakaba batarengukijwe naba mushyira nkanjye yarabivuze neza yuko matohoza yagize hari habo yasanze bamaze imyaka 15 cyabuni narenga baheruka gufatwa adatararengusa n'umunsi n'umwe abo bantu bafungurirwa na leta bakonsoma ibi donc babayeho ku buryo bwa leta
ye niko Emile reka amasaha aragira twihanganira rwose reka ngutumire mu kiganiro kuwa gatandatu w'igitaha isaa 10 mu kadomo nzahita gutelefona kugira ngo tuganire iyo ngingo tuyikomerezeho reka dusoreze kuri akaririmbo ka Knowless ngo uzagaruke ni ukuvuga ko mwese abo twavuganye umunsi nabo tutavuganye mwese ndabatumiye muzagaruke kuwa gatandatu w'icyumweru gitaha reka rero Knowless adusoreze igahura y'umunsi ariko mu kanya isaa 12 turakomeza mu makuru kuri mikoro mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi
Zagiri somu zagaruke
nibyo koko akababaje umugabo kamurenze impinga bizakuzindure wenda nzabone ko wahindutse kukahuri ndabibona ko utishimye uhora wicuza nuzagire ipfunwe nushaka kugaruka umutima wagukunze.
VOA Afrique, les infos.